ndabamu binene tante enensi nebwebe kulabamu chitono mukama kulabamu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene oh binene nyo katonda byakulabamu nebwo bamutono nga Daudi mumukama Goliaso mega bakulaba nge kitagasana ye mukama kulaba mu mwana kwafira roli bela Danieli mumpologoma ezirume nyama wala iziri kuzira roli bela kunyanja watayitika kululwo mukama alikoleta ka Mutima gwange unywelanga Meme yange unywelanga Mutima gwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo Jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene wabula binene nnyo siro jagwe webuze nti mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona lulimi lwani lwetusaba lutwatulire emikisa gye tufuna abitulaba muwe binene abalala bye batunoonya mu nebibula roli bela Danieli mumpologoma ezirume nyama wala iziri kuzira roli bela kunyanja watayitika kwe kululwo mukamera likoletaka meme yange onyweranga mutima gwange Jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene.